Iwe baby ni pamba kwa second chance. Kapena ni kwa neje pants. Kipase second chance.
HB.
Iwe baby ni pamba kwa second chance. Kapena ni kwa neje pants. Kipase second chance. I wish you got it up. Some minutes was ziba. Good to say enda. So, I wish you got it up. Some minutes was ziba. Good to say enda. So, Iwe baby ni pamba kwa second chance. Kapena ni kwa deje pants. Kipase second chance. Iwe baby ni pemba kwa second chance. Kapena ni kwa deje pants. Kipase second chance.
Yeah, my baby boo. Ona beta choka. Ona beta fika. Iwe na inye tize 2x2. Ni pase kwa chance, ni kululuki. I know ndine bola kwa kaleza she na bali amama. Sini za bweza po, sini za chitaso. Ndi wewe kawini makonda. Baby
wish you got it up. Some minutes was ziba. Good to say enda. So, I wish you got it up. Some minutes was ziba. Good to say enda. So, Iwe baby ni pamba kwa second chance. Kapena ni kwa deje pants. Kipase second chance. Iwe baby ni pamba kwa second chance. Kapena ni kwa deje pants. Kipase second chance.
Falute angati nezo siva. I wish I knew. Nizangala buwanji ne mind as you. Yeah. Inside my book, I miss your look. What happened? Ikafika manzen, bana chocho, nimi chopo. Unisula monga Mr. Kokoto. Lionse mote, wense mape. Hati piti, naluza sweetie. 1 week, nizivela wiki. Lipule ya to my text, noti for my ex. Nifuno ngala next. Hatisha.
Wish you got it up.
Falut.
Some minutes was ziba.
Hati
kutu zayenda. So, I wish you got it up. Some minutes was ziba. Good to say enda. So, Iwe baby ni pemba kwa second chance. Kapena ni kwa deje pants. Kipase second chance. Iwe baby ni pemba kwa second chance. Kapena ni kwa deje pants. Kipase second chance. Iwe baby ni pemba kwa second chance. Kapena ni kwa deje pants. Kipase second chance. You baby ni pemba kwa second chance. Kapena ni kwa deje pants. Kipase second chance.
Amaro met the beat. Dark boy of Intertime.
Yela shari. Yela shari. To say what you want. Faluja the future. Chipata seat we are back in the future. Yo Mr. Bali Bali. Mr. Eli Kikawala.